inkastoo duqubo qadkiyo quruxdana qaldo ortaam inkastoo ku yeksadon aan ku hawayna inkastoo wadaaydkiin toosigu lamaano iiqoonin hatimata inkastoon ku hegsadoon aan ku hawayna inkastoo wadaaydkiin toosigu lamaano iiqoonin hatimata kama tirsan hadalada halistee waxyeeliye Man kaba dayay niyaday daa ooshino guhaday nabarko maad garan nusim halinay la sihir daay kama tirsan hadalada halistee waxyeeli man kaba dayay niyaday daa ooshino Kuhaday nabarko maad garan usim halinay la sihir daay Inkastoon hablaha iyo hawenku ugu jecela Inkastoo dhaqanaan iyo haybaleed iyo sharaf Inkastoon hader taban islaayna ohin Inkastoo wadaayd hada albawlaha qabo joon Eegu madha kusoo hiro Inkastoon hader taban islaayna ohin Inkastoo wadaayd hada albawlaha qabo joon Eegu madha kusoo hiro Kama tirsan hada lada Haristee waxyeeli Wadaman ka badayay Niyadayda ooshino Kuhaday nabarko Maad garan usiima Halinay la sihir daay Kama tirsan hada lada Haristee waxyeeli Wadaman ka badayay niyadayda ooshino guhaday nabarko maad garan usiima halinay la sihir daay